Pressure from NigerRemix.com.
Kuamini nifanye nini, niambie shida zako pindi unapokwama, usiogope kuniambia mimi chonde niamini, nifanye niwe wako wa kwako peke yako, na utu wangu mali yako. I'm yours baby, hey, nimechagua kukupenda iwe kwa kuku daga mamrenda. Una mbichi masiku atakwenda. I'm yours baby. Baby kitenda wili naziona popo mbili. Oh yes baby, macho yangu yamekuona wewe. Baby kitenda wili naziona popo mbili. Macho yangu mimi mama yamekuona wewe. Choyo unaoni madi wakubwa, kiumi ni mdogo, akili yako kubwa, na kama kikuudhi niambie, zima nitasema sorry baby, najua jinsi ya kusema sorry baby. Kukupenda iwe kwa kuku daga mamrenda, bibu na mbichi masiku atakwenda. I'm yours baby. Baby kitenda wili naziona popo mbili. Oh yes baby, macho yangu yamekuona wewe. Baby kitenda wili naziona popo mbili. Macho yangu mimi mama yamekuona wewe.
Chopper, you know what?
Fresh up from Nigeria.